kama wamanyi, mukama wamanyi, mwesiga, mwesigo yo,
yeyeka,
yeyeka, jagala Yesu, nimira Yesu, mukwano gwa Yesu, nawe, jagala Yesu, nimira Yesu, mukwano gwa Yesu. Katonda wange mbadde ndowooza ku nnaku yange naye kati tuli wano tutuno tukusaba otubeerewo omulungi omutima gwange kankusabe katonda
beera nange
tambula nange otali nabera nani nze fena twesigoyo yeka katonda yomu jagala Yesu nimira Yesu mukwano gwa Yesu nawe jagala Yesu nimira Yesu, mukwano gwa Yesu.
Nawe,
omutima gwange guli kugwo, Katonda wange, nkusaba beera nange. Tambula mutima gwo, mu kkubo lyo Katonda. Malayika zo zinsalako nga muddemu, gwe wange zuukuka. Oyimbira oyo yakutonda, tambula nange leero. Rokole saba
saba
awulira
saba
yomubangako
saba
vera ndoyo
saba
zing saba
musabe
oje
musabe
nawe saba
musabe
kanisa tusabe
tusabe
yomubangako jagala ye